Come on, yeah, but the experience, let's not talk about money.
Pembela ngombe haiwezi fichika ukiwa na credit card ya Deuge. Pesa inongea, wezi tongoza ukiwa na credit card ya Deuge. Maneno haya kunyimi usingizi ukiwa na credit card ya Deuge. Na kaburini tapata usingizi nkiwa na credit card ya Nimeona demu akiwa kwenye ndege akapokea tiketi ya ndege nyingine. Yupo safari anamfuata mchizi huku anapanga safari nyingine. Na hapo bado na chance ikipandisha dau atasepa na mimi pengine. Ila kwa credit card ya Deuge ndo ningewagea story nyingine. Ushairudishiwa kodi ukahama kisa kuna mwana amepanda dau, au demu wako wa miaka mitano akiri kabisa amekusahau. Chelewe ndege asubuhi upande nyingine jioni na umesha sahau. Mewahi kuona wakiwa na tubu mbele ya watu walio wadharau. Champagne tu ni bei ya kiwanja ukiwa na credit card ya kwetu. Nimeona machizo kidanja kutafuta credit card ya Deuge. Ushai kutoka na bebe ambayo babake na credit card ya Deuge. Ukala sutu kwa family day mbele ya mkweo ukiwa na dread. Pembe la ngombe haiwezi fichika ukiwa na credit card ya Deuge. Pesa inongea, wezi tongoza ukiwa na credit card ya Deuge. Maneno haya kunyimi usingizi ukiwa na credit card ya Deuge. Na kaburini ntapata usingizi nkiwa na credit card ya
Credit card ya mom, credit card ya mom, credit card ya mom, credit card ya mom, credit card no more, credit card no more, credit card no more.
Mbele ya muda niko far east, ngoma na tunga ziko far east. Misi shindani na pressure ya west, why? Mana niko far east. Speed na nguvu ya kutosha kufika aliko Dangote, capitalist. Nikiona hele na hang na fungua mfuko na weka opportunist. Family dinner ni bea kiwanja ukiwa na credit card ya Vikao vya familia utasikilizwa tu kama ukiwa na You talk about money la pesa ikiongea usii. Ndo mana manzi yako kuti wezi imagine ni unavusha demu wa nchi jirani ukiwa na In your family tree, who is financially free? Nani anaweza kupaki mpira mkali majirani wote wakapri? Nani anaweza kulipa mishahara watu 1000 wakala ugali? Umewahi kuona mtoto anabadili dini na familia ikakubali? Pembe la ngombe haiwezi fichika ukiwa na credit card ya Deuge. Pesa inongea, wezi tongoza ukiwa na credit card ya Deuge. Maneno haya kunyimi usingizi ukiwa na credit card ya Deuge. Na kaburini ntapata usingizi nkiwa na credit card
Credit card ya mom, credit card ya mom, credit card ya mom, credit card ya mom, credit card no more, credit card no more, credit card no more,
credit card no more.